Radio by Extreme.
Wazama nisimfikiri, wala simuwazi, yani kabisa. Oh no no, naona upande wa pili, kwa dunia kwa uwazi, tena bila visa. Yako melody, siyo siri baby wangu, unanimaliza. You my energy, I can't be Leonardo, you my Mona Lisa. Na mina waza, unaponishika, ndo kabisa mamangu na nichanganya. Na waza, for your love baby ni fire. I can't deny na you make me desire. Unachofanya chochote ni sawa. Ah, oh my love. Haya mapenzi, yamenishika, yamenikaba. Kwako sijiwezi, nimeshafika, yani mahaba. Kama kusali na sali sana, na magoti na piga sana, na kumbea mupenzi, tusiachane. Kama dua mbona sana, na dhikiri usiku mchana, na kumbea mupenzi, tusigombane. You call sweet, sweet love, kweli tunaendana. I wanna feel this love, baby.
You call sweet, sweet love,
baby ni fire. I can't deny na you make me desire. Unachofanya chochote ni sawa. Ah, oh my love. Haya mapenzi, yamenishika, yamenikaba. Kwako sijiwezi, nimeshafika, yani mahaba. Mapenzi yamenishika, yamenikaba. Kwako sijiwezi, nimeshafika, yani mahaba.
Ultra brand.